Mr. Mumba, Mr. BM Mumba,
Mumba, but you live. This call you send him fifth. Bakupita paka undombe fifi. Awe iyonkani silipomu GP. Bantu tawa, 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 tawa. Na wapusa kumoku chate. Na wapwana pa inquiries. Metiche ya kangena masalaries. Nishi mwayamba kalefoni panga biz. Itamualiema.
Kachive, kachie, chitachave. Nalishu wa isi chachave. Swele faika tupanga mapati. So that sepatwi katane munga kaitim. Ile faika tupange pati. Sepada jali samkuli ya mua uwa taxi. Nishi sesko na shama lighti. So ile faika tuvena mkuu taitim. Apa manje nde bomba mufifi. Longa pita manja chagia mufifi. Kase loku mkamba wao yon. Shufaya o kabi yo kuyu wao yon.
Hey, ubunga butulile.
Hey, right there, this.
Yes, call yon seni mfimfi. Bakupita paka undombe fifi. Awe iyonkani silipomu GP. Bantu tawa, 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 tawa. Na wapusa kumoku chate. Na wapwana pa inquiries. Metiche ya kangena masalaries. Nishi mwayamba kalefoni panga biz. Itamualiemo.
I play so in the team.